Nigeria. This is VSC, the kid you go, African music, baby. What more can I say? It's me and you in paradise, baby. Miss everything, I'm so wonderful. This is me, this is I, yeah, First time na kuona kwa macho, nikiwa na change, kwacha mapacha. Sio nyota ndogo, mtoto wa kigogo, the bahu na shoga. Hukutaka hata zangu salamu, kisa pembeni, likuwa na mom. Toto mtamu, mambo zanzamu, sex and calm, feel the rhyme. Taratibu nika bufuata, huku na nyata, paka home, mi nika kupata, nika date, kuona jumba, siki chumba, mti wa mavumba, senorita, skia verse na vakuita, superstar, quality, quantity, it's so tricky, life breaky, nipe deep shabiki. Second time na kuona unatoka, nika shoboa, nago kashoboka, kibuti kikatoka, huku na poka, yesi kuchoka, next level toka kutana ground, mina black, wena brown, doka jua mimi mtoto town, ukanivisha crown. Tuka enjoy for a while. Namba ya simu, mimi nika die. Can't forget. Ring, ring the tone. Huku meshika corn. Toto bombastic, wengine siwa on. Baby mama, inakutazama. Njo kwenye mele mapenzi isio zama. Nikupe fresh for leo, na sivya jana. Waseme sana, usiku mchana.
Wenye tamazo maisha uendele kura kucha mina sifika kuwa na we baby wataongea ongea wache waonge basi vumilia nasikia mimi bana mikono we
That's real.